Nata wotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Muga katonda mugulu bwembanga mbera ntabanange erango omuntu muli munda funa obuswandi Adina Records
Savage
Jared Chiwewe
Felix
Katonda wampa munange simye Neteri kalunji kefunye mbulunji Abasajja bekube mbale nebeta Boloku baba lwanira nantaba ee Abakadde n'abatonda abatasana Bona begomba okufuna kunze Olw'okuba obulungi mukama bwe yampa Erinnya lyandi balwanya siri nyome Abeeyogerako n'abali mwedda Nga babitibwa n'abamu bakungu Besema bwe betaba nantaba nze Abasinga olw'okuswala ne balwana
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Nenda kuwola batuze bokuchalo chafe mujje twekala kasi kuba kino kisukiride Balinda na kwetegereza bamukuba bayimba oluyimba lw'evanizi Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Lwaki tetuyamba nantaba oyogera amazima ntono gwe njagala okusinga okusomwana wafe Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Muga katonda mugulu bwembanga mbera ntabanange erango omuntu muli munda nfuna obuswandi
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumba ekyogero
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Yatola kuwebye namba bambi mama wange kitegeza kasukali mama tozanyirwako
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Natabotabogenda kusomwana wafe osigalenga wekazanyo
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumba ekyogero
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Bayo nantaba webe moyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga kusomwana wafe
Natabotabana yonja kusomwana wafe bamukuba bayimba nti mboko zake
Remember where you got it first. www.djericom.com